Sheriff Community Radio is KFAI-FM, Minneapolis, St. Paul. Online and archived at KFAI.org, the community's true voice.
Mulla, 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 mulla. ahoma.
Ama hole tiyo ahoma.
Ama hole tiyo ahoma.
Ola kesa ngapa Dubaya.
Ama hole tiyo ahoma.
Lo wongesa ngapa Chomaya.
Ama hole tiyo ahoma.
Warikesa funa ngobaya.
Ama hole tiyo ahoma.
Nulede da kuno galeya.
Ama hole tiyo ahoma.
Martibora irezo kaya.
Ama hole tiyo ahoma.
Kututbor kulo dukaya.
Ama hole tiyo ahoma.
El mesifu jade kutaya.
Ama hole tiyo ahoma. Ama hole tiyo ahoma. Ama hole tiyo ahoma.
Amati, 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 amati. Wagiro be bishaka lakise. Bishanchina madasi lakise. Haka karun ilkana desite. Ilkambora tambo balesite.
Aburani diyazi fudani. Uyafuda dadasi mudani. Taguntu tadufati puputa. Walo ye diyo walo ye. Rigamuri diye agakaro. Makabora gutole makaro.
Amati, 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 amati. Amati, 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 amati.
Boramba shanana,
Bikamba shanana,
Gudamba shanana,
Olamba shanana,
Kurmamba shanana,
Dalamba shanana,
Tabata chafara,
Zilti dandambala, Zolfana nakana, Giona mirabashi, Milisha dawala,
Eba shanana, Eba shanana,
Eba shanana,
Eba shanana.
Rejan Yoma Gelele Esiga
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Kurupenga Rifate
Gelele Fudi Godola
Badala Nyana Shawe
Gelele Fudi Godola
Yobuza Kona Tolte
Gelele Fudi Godola
Gajadi Volki Gurba
Gelele Fudi Godola
Nukero Gurabane
Gelele Fudi Godola
Ediro Liragala
Gelele Fudi Godola
Dadabi Farsi Farra
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola
Go fare filate, shubedu nande gar samarate. Oma gaya chida denu binens, mira mita disha denu alas. Iko bhai go fare filate, shubedu nande gar samarate. Oma gaya chida denu binens, mira mita disha denu alas.
Martibora irezo kaya
Ama hole tiyo ahoma
Kututbor kulo dukaya
Ama hole tiyo ahoma
El mesifu jade kutaya
Ama hole tiyo ahoma Ama hole tiyo ahoma Ama hole tiyo ahoma
Amati, 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 amati Wagiro be bishaka lakise Bishanchina madasi lakise Haka karun ilkana desite Ilkambora tambo balesite
Aburani diyazi fudani Uyafuda dadasi mudani Taguntu tadufati puputa Walo ye diyo walo ye Rigamuri diye agakaro Makabora gutole makaro
Amatiye, 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 amatiye Amatiye, 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 amatiye
Hey, Bajana!
Boramba shanana,
Bikamba shanana,
Gudamba shanana,
Olamba shanana,
Kurmamba shanana,
Dalamba shanana,
Tabata tabata chafara.
Oh bashanana,
zilti dandambala.
Oh bashanana,
zolfana nakana.
Oh bashanana,
kiona mi abashi.
Oh bashanana,
milisha dawala.
Oh bashanana,
eh bashanana.
Oh bashanana,
eh bashanana.
Oh bashanana,
eh bashanana.
Oh bashanana,
eh bashanana.
Yoma, gelele esiga.
Gelele fudi godola.
Gelele fudi godola.
Gelele fudi godola.
Gelele fudi godola.
Kurupenga rifate.
Gelele fudi godola.
Badala nyana shawe.
Gelele fudi godola.
Yobuza kona tolte.
Gelele fudi godola.
Gajadi volki gurba.
Gelele fudi godola.
Nukero gurabane.
Gelele fudi godola.
Ediro lira gala,
gelele fudi godola.
Tata bi farsi fara,
gelele fudi godola.
Gelele fudi godola,
gelele fudi godola.
Gelele fudi godola, gelele fudi godola. Gelele fudi godola, gelele fudi godola. Gelele fudi godola, gelele fudi godola.
Go fare filate, shubedu nande gar samarate. Oma gaya chida denu bines, mira mida disha denu alas. Iko bae go fare filate, shubedu nande gar samarate. Oma gaya chida denu bines, mira mida disha denu alas.
Oh shaman, oh shaman.
Thank you. banande ku duga juru ina sina sa kelesta ya Romia be a bad of Farsina, Wahunda, but to be
Kenya kuni sembertu media da sembertu media sambata sambata asitti studio da ega kopi toko kopesa kopi kana harrasi kani kopesuana tafarida harra imamata america hara fi di panni etiopia rangau marianna damoni nu filpelu barbada yada kenechu barbadani oken gafi kaltanisi nu filpela kuno ja kudallama sadi afurtami toko Tuwa sagali saditama ga kuni studio Kenya Minneapolis Targamura asi Riverside irratti kanafi kota namoni yade kapteni sasi studio ruftani Maria Chuni dandesu rakoninjeru yero barbateniti namni tokko bilbila jira hello
Hello, this is Chanel calling from American Red Cross
Blood Service. Hello. Rifama Namavrati. Ega namoni yada kapdanisi asrati yada ifsachu dandesu sembertu gargara sininjanna kuno kanani query kana yo asis kangotani indarpa asrasi agadandesani ka agumna kesani karshishani satau karshi kudani satau aga kapdani nu gargara sininjanna kuni gargarsa fi dirqama miti garu citizeni magari tau ke sanifi akasmasi wal gargaru nak ke satuada amerikati la mi america wan wal gargarani fi yo nu gargarta nak la mi america gargarta niti kana namoni chala kojatani kangotani ra ga kuma bektani simbertu guya guyanu chenna kafalti to komalei devine malifi ummani kenya ode fanno akargat wambar banu fi wambra otontai ummani kenya yero kamiyu ode fanno kolkolawa ode fanno madalawa akargat wambar banu fi sanati dabalatani kuya tokwasi radio anis akasuma sikara simbertu tinin dabarsena korra kanan studio galani ka kasto jachu ilala wan ke wani devotioni kamno fechun radio kuni akachofa muhim barbano radio kuni radio duri jal kabe ogadik dami lama jal kabe hojjechaa ture ra haata'u malee ogaa sadii indura yeroo nani fudhadhu namni irratti hojjetamu dhaabameeti namni tokkoyyuu namni fedhiidhaan reediyoo kana hojjetu dhaabamee naannoo ji'a sadiitiif erga tureen booda reediyoon kunii ani fudhee itti gaafatamummaa fudhadhe jechuudha kunoo aga ammaa ogaa sadii ol hojjetteen jira reediyoo kanas torban torbaniin asitti argamuuni jechuudha. Kana kan goonu jaalala ummata keenyaa waan qabnuuf jaalala aadaa keenyaa afaan keenyaa waan qabnuuf kanaafi isinis haga dandeessanii hamma tokko yoo nu gargaartan hamma tokko yoo nu wajjiniin dhaabattanii nutis caalaa onnannaa caalaa hojjenna ummata keenyaa fi aadaa ummata keenyaa addunyaatti argisiisnaa aadaa ummata keenyaa afaan ummata keenyaa afaan keenyaa afaan addunyaatti akka baramu goonaa kanaaf egaa nu gargaara isiniin jenna kuno asirraa sappoort simbirtuu miidiyaa iskaangoraatoo hojjedha kanuma jennee gara yaada kaasnetti deemna yaada kaasnee egaa duraan dursee waan ariifachiisaa amma waan TPS jechuun temporary protection status dha yookiin immoo eegumsa yeroodhaaf kennamu jechuun ni danda'ama. Temporary status kun biyyi tokko rakkoo yoo qabaatte keessattuu wal waraansi balaan waan garaagaraa yoo achi jiraate uummanni biyya sanii yoo biyya biraatti baqatanii keessattuu akka Ameerikaa kanatti namoonni baqatanii yoo jiraatanii namoonni kunii otoo gaafii tokko qabaatin yookiin waan tokkoyyuu hin gaafatamini eeyyama hojiitii fi iyyatu eeyyama hojii sanaa fi yoo iyyatan eeyyamni hojii sun hin kennamaa fi yeroo gabaabaa keessatti eeyyamni hojii kennamee fi hojii barbaadan hojjechuu danda'u as jiraachuudha mirga qabu jechuudha. Haala kanaanii yeroo muraasa fi suni yeroo hundumaa yeroo muraasa fi Ameerikaatti baqatanii Ameerikaa keessa jiraachuu otoo hin ta'in yeroo muraasaaf kana kan godhan. Haala kanaan egaa Disembarii 2022 kan Joe Biden kana godhe yeroo sanitti ji'a 18 fi kan Ameerikaanii lammiilee Itoophiyaatiif kennite ji'a 18 jechuun waggaa tokkoo fi ji'a 6 jechuudha. Yeroo saniif kennite achi booddeerra temporary statusiin yeroo lammaffaaf dheerate walumaa galatti egaa ji'a 36 jechuun waggaa 3 fi kennite amma mootummaan Trump kaase. Achiin kana waan ta'ee maal goonaa kan jedhu kana waan namoonni kana irra jirtanii yookiin immoo kana fudhatanii maal goonaa leeyarii keessa wajjiniin mari'achuun barbaachisaadha. Leeyarii keessa wajjiniin leeyariin yoo mari'attanii leeyariis barbaaduu qabdu. Leeyarii warri hin qabne fakkeenyaaf Minnesota Human Rights gaafachuu ni dandeessu. Akkasumas yuunivarsiitii Minnesota waan isin gargaaru hin fakkaatu. Yuunivarsiitii Minnesota Law Clinic kan jedhamu qaba. Law Clinic suni waan tokko tokko kan isin gargaaru jiraachuu mala yookiin riifar isin gochuu danda'a. Federal Bono Legal warri jedhamanis sadarkaa federaalatti hin jiru. Egaa namoota kanarratti bebbeekan gaafachuu ni dandeessu kanarratti. Kanaaf leeyarii namoota keenya ta'anis gaafattanii namoonni kun karaarra isin buusuu danda'u. Kana gaafa gootanii fakkeenyaaf akka seeratti asaayilamii yoo appilaay gochuu barbaadanii asaayilamii oggaa tokko as jiraattan oggaa otoo hin guutiin asaayilamii appilaay gochuu qabdu. Oggaa tokko Ameerikaa keessa oggaa tokko ol jiraattanii jennaan yoo TPS irra jiraattan maaliif asaayilamii akka appilaay hin godhinii mirkaneessuu qabdu yookiin galchuu qabdu amansiisuu qabdu mana murtiitti waan isin dhiyeessanii mana murtii yookiin immoo even immigireeshin looyarii yoo ta'e immigireeshin looyarii saniyyuu amansiisuu qabdu maaliif kana akka gootanii jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee biyya kana yoo dhuftanii yoo nama gaarii nama beektan ta'ee asaayilamii appilaay gootu akkuma dhuftaniin even temporarii irraa asaayilamii akka appilaay gootan isin gargaaru. Asaayilamii appilaay gootanii innaan keessicha eeggachuudha. Biyyattiin ammallee waraana keessa jirti. Country profile wanti jedhamu jira. Country profiilii sanarratti Human Rights Reportiin Ameerikaa ammallee biyyattiin haala gaarii keessa akka hin jirre, dhiittan mirga namaa akka jiru, rakkoon garaagaraa akka jirudha. Haa ta'u malee gara tokkoon egaa decisioniin kun isarratti amma tokko dhiibbaa hin qabu jechuu miti. Asaayilamii sana giraantii gochuudhaaf kunooti temporariin ka'eera biyyi nagaa taate jedha mootummaan akkas jedhee murteessee jedha. Haa ta'u malee asaayilamiin indiviijuwaaliidha akka biyyaati miti. Asaayilamiin indiviijuwaaliidha gaafa jennu fakkeenyaaf namni tokko tokko balaa siyaasatiin fakkeenyaaf siyaasa garaagaraa dhaabbilee garaagaraa deeggara jedhee galfatee sanaa fi isarratti ilaalama amantii irratti kan ilaalamu jira. Wantoota garaagaraa wanti qeeffannoo keessa galchan waan jiruu fi isaan suni ammallee caalaa fudhatama argatu. Kanaaf asaayilamii yoo xannaate harka 70 harka 80 numa giraanti godhu. Haa ta'u malee asittis wanti isinitti himu asaayilamii gaafa appilaay gootanii yookiin asaayilamii keessan haala hin cimsachuu qabdu. Maaliif warri asaayilam jajii ta'anii kana dura warri asaayilam jajii ta'anii yookiin abbaa seeraa asaayilamii ta'anii muudamanii executive branchii yookiin administrationii jechuun bulchiinsa Trump jalas ta'u bulchiinsa prezidaantii jala yookiin executive branchii jalas ta'anii professionaalii turanii bayaaziin qabanii namni kun rakkoo akkasii qaba moo hin qabu kan jedhu san qofa kan ilaalaniidha. Amma garuu namoota akkasii baay'ee hojii irra ari'anii jiru. Namni baay'een hojii akkasii irra hin jiru. Kanaaf kan Trump yookiin bulchiinsi Trump nama barbaadu san qofa irratti kan xiyyeeffatanii bulchiinsi Trump nama barbaadu kan jedhu suni akka jedhan kanatti asseetii ta'uu dandeessu Ameerikaa keessa gaafa jirtanii Ameerikaadha bu'aa buusuu dandeessuudha. Fakkeenyaaf hojii professional ta'e hojjechuu, barachuu, biizinasii banuu hojjechuu of dandeessanii nama biraatiifis faayidaa kennu lamile america ti chuda kan narsita e kan barsisa ta e kani deltera rejor kamal one professional one aseti dabalwai nama jachudan da wujaraniro sana sana argisi su kaptu e kai kanafi yo fakenya fi namonni akasi yo faida garagara nargatu ta e fakenya fi EBT favor at Toyota snap kan jara mu info at Toyota sani sani to abdani ragari da malif public bardani kan jara mu ummata america ratti irkata ta tan jara ni wayadani asylumi ke san ratti impact ka bachu denda kan kasi to abdani gari da unde chala ka ni lawyer miti immigration lawyer miti hagam be kuni aga natti mulate ni kan sinitti majru ke sattu namota والبيك توجنين لويري كيس توجنين مريتا وري غرين كارجر رجرتاني سوان مكاسيتي وانتيجي غرا غرومان كنجرو غرين كارتين اوريدي غرين كارتي دا وانتي سالالاني او لالاني اللي يو سانجراتي سانا ايستاني اوتو هوجي كيسان سرطو جتاني غاري دا hojiyo hojjetani kanisani sinargachu dandan yero lamumati demtan yo lamita tanira yo hoji no chatuta esonis rakon kapu kaner geje nimboda amma gara imma kasnetti demna jetudani mo nueka beksasawai sinage dage sisne david
Got a shop, studio, food truck, or side hustle with soul? KFAI loves small businesses that keep the Twin Cities vibrant. Underwriting with us gets your name out to listeners who care about showing up, buying local, and spreading the word.
Underwriting with KFAI is not just support, it's connection. Let's grow something good together. Learn more at kfai.org/underwriting.
Programming on KFAI is supported in part by the Minnesota Department of Public Safety. A lot has changed in the past year. The speed limit has not. Speeders can expect to be stopped. Speed kills. Please slow down. Extra enforcement now on Minnesota roads.
Nile Minnesota Murini Sari Wagajata Mishani Olte, Health Partners Minnesota Senior Health Options are Gajofulaga Gotu Dandaum. Karo rekunis deggersa donfa u sayala kurecha jajaw gis fayatin kennemofi yalelkani akkasumas fayda dabalata yedo kanof kezata ammatuda ifnon hala gumsa kabachu ilallet healthpartners.com/oneplan ratniyargama healthpartners karo rafiya medicare fi seganta medicate karkar safiya minnesota laman walin wali galte omudan fayda won seganta le lamani kanin galmani fkan yesuda galmen healthpartners kunis arum se kontrata ratkan undauta a
Support for KFAI comes from The Dakota, presenting Susie Boggess, Wednesday, July 8th. Country singer-songwriter Susie Boggess takes the Dakota stage with her latest release, Praying for Sunshine, a collection of Americana story songs, thought-provoking ballads, and tongue-in-cheek humor. It's a positive, personal, uplifting album with heartfelt lyrics and her trademark country sound. More information about Susie Boggess live at the Dakota is available at dakotacooks.com.
Ah, di fama di ba mali akkabu kani ga serrete nutagarsi suda kane kesati namoni tokko tokko warri really noir sanjuru namoni tokko tokko duguma nama jachun matasaniti namota yaden kamne durse wani tpsc kanaka fadarbu lamile kenya tpsc rejeraniti namoni qosu barbaden wari tekerto nibels gedna really shame on you dugaru pachuraf lammi ofiti inqosani namni biye jalatu lammi gutu wajinin jalata namni rakko kabujra namni bilsigna de garujra namni bilsigna de garujra suni rakko miti nama yo biye ofi jalata numato ofi jalata ranqene jiru wajinin jalatu
kanafi Joe Biden ni bilsigna Kenya balale fachu dabjere rosanu ju TPSC kenne ama bagarra kase gamne ra galu qabu Trump ariu qaba worri jerenjru. Really shame on you. Wana kasi goramu sin qabu wana kasi tau sin qabu dibba gudda qaba wante suni durse namoni biya kana yo ari amani biyetti galu biyetti gafa galani nama wanjaratani barbadu wanjaratani wan barbadani fi hoji barbadu biyetti bardani tau akani yo biya kana jaratani biya kana biya sanirra biya kana hojinjira hoji ojjachu dando biya kana yo hoji asi ojjatani lammiile isaanii yookiin firoottan isaanii biyya jiran gargaaruu danda'u. Yoo gargaaranii gargaarsi sunii faayidaa guddaa qaba biyya sanitti jechuudha. Maaliif atiliisti namni sunii nyaate waan bulu? Ayyaanuma fillee waa'uma qarshii wayii yoo 10,020 itti erganii inni sunii faayidaa guddaa qaba achitti. Maaliif waan ittiin waa bitatan qabu rakkoo isaanii furachuu danda'u maal gochuu danda'u kanaafi faayidaa guddaa qaba. Kanaaf namoota lammii keenya asii akka ari'amu gochuuni yookiin yoo ari'aman jedhanii gammaduuni kuni sickness dhukkuba sammuuti malee kuni dhugumaa deeggaruu dhaaba tokko yookiin eebbifamuu deeggaruu siyaasaa yookiin Abiyyi maalii miti. Hundumaaf iyyuu even biyyattii irratti Abiyyi dabalatee maal fida foreign poolisiin haaran kuni jechuudha. Duraan dursee Amerikaan ammaa kan jechaa jirtu Amerikaan farstiidha. Keessattuyyuu kan foreign poolisiin Trump Amerikaan farstiidha. Kanaafi yoo har sekendarii jechuudha addunyaadhaaf. Addunyaadhaafi nuti Amerikaadhaaf cinqabna. Amerikaa dhimma Amerikaa qabna malee dhimma uummata biraa hin qabnu. So foreign poolisiin keenya Amerikaan farstiidha. Beezikaalii Amerikaan farstii jedhanii malee Trump egaa ofiisaati waan beekamu yookiin addunyaa irratti peace maker ta'ee laalamu waan barbaadu fi baay'inaan warri keessa jiranii dhiibbaa guddaa gochaa turanii baay'inaan ala irratti xiyyeeffattee raasha irratti xiyyeeffattee biyyoota torban araarse jira kana irratti xiyyeeffattee maalii jechuun dhiibban irra jira. Kanaafi Ameerikaa firstiin dhaqeetii maal fidaa biyyi biraa sekendariidha yookiin nuni ilaalla. Wanti fe'aa waraanni jiru haa ta'u, beelli haa ta'u, rakkoon garaagaraa haa ta'u nuti nuni ilaallatu. Kan keenya haga Ameerikaa biran keenya haga Ameerikaa hin tuqne haga lammiilee Ameerikaa affeekt hin goonetti maaluu dhibeedha. Lammaffaa gargaarsi dhaabbateeti jira. Gargaarsi walumaa galatti duraan gargaarsa garaagaraatu ture. Gargaarsi foreign direct budgetiin jira ture. Mootummaadhaaf gargaarsi kennamuu jechuudha. Ittaanee gargaarsi mootummaadhaan ala kan kennamuu jira. Fakkeenyaaf assistaanti jedhamee jechuudha. Isarratti Ameerikaan hunda caala biyyoota kamii caala dachaan kennitii ture Ameerikaan. Kana keessatti seektariin ishiin gargaaraa turte, barumsa gargaaraa turte, heelzii gargaaraa turte, gara fayyaatiin agirikaalcharii gargaaraa turte, wantoota baay'ee seektara baay'ee gargaaraa turte. Warri yaadattu ta'e USAID gara pirogiraamii USAID-tiin iskuula meeqatu gargaarame, hospitaala meeqatu gargaarame, seektara qonnaa meeqatu gargaarame. Isaan kuni hundi amma dhaabbataniiti kan isaan jiran. Dhaabbatanii jiru jechuun mootummaan Abiyyi mataa isaatiin rakkoo guddaa keessa jira jechuudha. Mootummaan Abiyyis harki hidhamee jira jechuudha. Biyya sana keessatti 30% bajeta gaafa baasan 40% hingaa. Haga parsantii 40% bajanni yoo ba'u biyya alaatii gargaarsa ni argannaa jedhanii bajata baasu. Bajatni sun amma hin jiru. Kanaafi guutumaan guututti sin dhaabna hin jenne. Guutumaan guututti sin kennina hin jenne.
kanafi budget rat even plan gochurati rakachati kanisan jaran kana aka kontratati kanisani lalanis kontrata budget woma kenani le agama wantisa nikenni najer anisinjeru indor kanajer anisinjeru hata male aka kontratati kanini lalamu conditionality kaba yero barbadaniti kenu yero barbadaniti abu devie inni guddaan kan isaanii irratti xiyyeeffata nama kennuufis kennuu baachuudhaafis kan duraanii mirga namaa fa'a ilaalu dhiittaan mirga namaa yoo jiraate olaantummaan seeraa hin jiru yoo ta'e wantoota dimokiraasii ijaaruun hin jiru yoo ta'e wantoota akkasiisan irratti kuni it is a western value waggaa 100 darbeef kan ijaaramaa dhufeedha akka jedhamutti egaa waggaa 100 darban kana waan warra westii jedhamu kana the western wanta olaanaa godheedha dinagdeedhaan olaanaa ta'anii barumsaan olaanaa ta'anii garaa siyaasaan haalli jireenyaa laayif istaayilii sun hundi isaan olaanaa godhe haa ta'u malee broader yoo bal'isnee laallee jenne wanta kanaa sana gochuunii isaanii fi humna ta'eeti humna gaafa horatanii humna sana waan fakkeenyaaf warshaa qabu warshaa gurguddaa qabu warshaa isaaniitii fi riisoorsii barbaadu riisoorsii waan barbaadanii fi raw maateriyaalii barbaaduudhaa fi Afrikaa deemanii Afrikaa kolonaayiz godhanii raw maateriyaalii gara biyya isaaniitti fe'anii biyya isaaniitti proses godhanii industirii isaaniitti hojjetanii achiin booda ekspoort godhu gabaan jira gabaa Afrikaatti geessu Afrikaatti gurguru raw maateriyaalii Afrikaa fudhatanii isuma process godhanii deebisanitti gurguru global orderii akkasitti ture global orderii kana kan cabse tokko egaa kompetishinii waliiti waraana addunyaa lammaffaa booda cabe waraana santu cabse waraanni suni gaafa cabsee jedhu waraanni suni waraana saniin victorious emerging economy kan ta'ani Amerikaa fi Raashiyaadha keessattuu Amerikaadha. Amerikaan bara 1960 keessa 25% of world manufacturing Amerikaa keessatti gaggeeffamaa ture. Amerikaa keessa yeroon sun keessattuu 1960 kan jedhaman akka generationitti the boomers. Warri jedhaman suni yeroo sana Ameerikaa keessatti namni tokko hojii mootummaa hojjechuun yookiin hojii tokko hojjechuun middle class ta'uu danda'a dureessa ta'uu danda'a hojii tokko hojjechuun jechuudha. It was the most good time seenaa Ameerikaa keessatti. Manni Ameerikaa prosperous kan ta'e. Sana booda Raashiyaan gara ispeesii deemuun maalii gochuun teknoolojii isaanii misaayiliin isaanii ispees ekspilaareeshiniin isaanii gaafaa guddatu inni Ameerikaan immoo duubatti hafuun ishee akka malee aarse so Raashiyaa adabuun barbaachisaadha jedhanii Raashiyaa adabuudhaaf jecha chaayinaan Raashiyaa wajjiniin turte chaayinaan iyyattii turte chaayinaa keessa yoo xinnaate maa'oon nama miliyoona 50 ol beelan fixeera gargaarsan barbaadu jedhee jira rakkoo baay'ee jira chaayinaa keessaa maa'oon erga du'een booda Henry Kissinger erganii Henry Kissinger chaayinaa Raashiyaa harkaa baasee Ameerikaatti hirkisee achi miksiid ikoonoomii gaggeessaa jedheenii kaampaaniin Ameerikaa kan duraanii biyya kanatti hojjetaadha sa'aatitti 10-12 kaffalanii chaayinaa deemanii sa'aatitti dolaara 1 kaffaluu jalqaban suni kaampaanii Ameerikaatii fi chiip leebarii waan argataniif gara chaayinaatti tiraansfer godhanii chaayinaan sana keessa advaanteejii argatte chaayinaan tokko manufaakcharingiin bal'inaan itti dhufee dinagdeen chaayinaa fooyya'u jalqabe chaayinaan guddatte chaayinaan harkaa baate amma chaayinaa uncontrollable taateerti kan nama ajaa'ibu sodaan kuni kan dhufe dinagdeen Ameerikaa waan gaddeemaa jiruuf yeroo 2050 chaayinaan dinagdeen chaayinaa dinagde americani chala amma pesi tingudde chajrani barakoma la mafi sadde dinagde gdp in china nano trilliona kudallama waiti kani america mo trilliona dictami afortoka shana kaswaiti so debilita almost debiliture kani yerosani kan China di negde China itu sama barakana 2025 kan Amerika trilieni sodoma gafa galu trilieni maybe jahan yokin shantuka afurin yo dabalu trilieni shantuka afurin no dabalu kan China mo triliena digdama taera trillion saddeet in dabale chun dacha di nagde america dabale jechuna waga shankesa waga torba kesat kana jechuni di nagde ni china kamale kudechara biyonni kunis kudecha jiraka indian bae kudecha jirti brazil bae kudecha jirti kuni shego char kana fi kana wan yadanif nuti dursa yo biyota kana gargar renwar ka ba wan yadanifi gargar sit abatera helzer ratte rakko gutta kuni helzer ratte bae rakko fida gargar si already security wajini wal kabatera fa kenya fama ethiopia particularly ga falale jedne hundech ala kan ethiopia rakisu trump jechun trump bilbilese mbeku ethiopian male rejerti ojenne barbachisu man ethiopia warra value nu kenet strategic value warra nu qaban qofarati tefa najada damma isan so core interesting enyarati tefa naidan so we should be selective edan core interesting enjerame malida resource kabachuda biya resource kabdu inkabachu congo kanisan kadatani sinarar sinajadan congo resource adda kabdu ethiopia ammat resource adda inkabdu so american agasuma wan barbadu finger lamafa ethiopia biyota bra kanisan barbadani military base daf military base mo kanisan barbadan fakenya fi biyota baka potentially rakonjira challenge nukunama jeranida kabiyota araba kanama kanawajini warra si accessi kabanira so isani sanka narat tintiefat ethiopian karakanani ethiopian kan gargaru okin core interestike nyawajini nidem tijerani otontait yo ethiopian somali wajini okin eritrea wajini warante Kiosisi nanno sanitu mamudan da red sin okin nannon suni kiosisi ke sagaludan da kanaf Ethiopia abu kapna abiyi oto wan fetae warane Eritrea okin Somalia rat banun kabu kanjerun wajinde majur kanafi bar kara kananis kara military strategy tim barbachisumit the only thing ethiopian advantage to kokanishin kabdu abiye kan tim fayedamin lamafa bara abiye kan kanchala midajru diplomacy da ethiopian duran biyota africa ke satti agamumma gudda kabdi aga akasmas kurracho tabiya garagara ke satti fudata magudda kabdi ture amma atte bara abiye brixi ke sagalterti brixi ke sagafagaltu trump yokin antonio nero darbe Marco Rubio dice chukote di fama Marco Rubio i fatti timera abiyet wanuti degar hindegartu wanutin degar hindegartan sana ta policy Trump scanada yo multilata fakenya UN ke satti yo harka bastani BRICS in billion BRICS walin abanna jarani China fi America ni chun no China fi Russia billion BRICS policy wal fakkatu kabna kanafi America wanto koete nu finta utana immor minaja dan amma wana kasin jiru jere jirabi yo nuti wankuni hinta wo jere America ni Isini sinta ujachu kabdu, nuwajji narka basu kabdu ujara nijiru. Kanafi, BRICS kesa sakaban dhibbaa irratti gochuu itti jiru. Biriksiin akka bu'aa qabeessan taane gochuu itti jiru. Kanaafi sanarratti baay'ee dhiibbaa irraan ga'aa jiru. Deebi'ee hunda caalaa kan diinagdee biyyattii sanaa miidhaa jiruu fi rakkoo guddaan itti adeemaa jiru of danda'aa jiru.
Dhaamsaan qaba'anii Oromoo Tamaraa kan bahaa kan dhihaa barbaadaa wal bara gabrummaarraa bahuuf qabsaa'uuf hiriira. Gabrummaarraa bahuuf qabsoodhaaf hiriira.
Fresh Air Community Radio is KFAI-FM, Minneapolis, St. Paul. Online and archived at KFAI.org. The community's true voice.